I'm yours. Utafika ila unikuti.
Never, never, never.
Utaniona ila unigusi.
No, no, no.
Wakipima ga wanaka, tukipima ga wanaja. Kwa sababu one is stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wanaka, tukipima ga wanaja. Kwa sababu one is stupid.
Yabani na ghetto, ila naishi kwa chati.
Nikia muwaga kutoka lezea, utasema kabati. Na kifika club na voshobo kio, utasema mchati. Na bo kiwa nani la nateka bebe kutoka Masaki. Changanue yesabati. Moto, goose, kagoma kwenda mbuz. Sikia unaponiona na tazama nyama, ujue hapo nina mchuz. Chepo kati clues, progress wanataka news. Wakini tukana na voji chekesho, utasema napenda upuz. Na vyula likalilinjia, na kiso na njua na badilikia. Push michuma na badiligia, pesa za mama suza kuringia. Fanya mchezo, losfanya mchezo, na miyumba bogo litakuangukia. Tukivuta sana tunavutia, kimenuka sama tunanukia. Walipanga kutachafua na tuko safi. So kibajaji unafananisha na mwendo kasi. Ukifatilia anga mambo ya kwako watuta kugasi. Wakileta mikunja watura wachoma na moto wa pasi. Neda kama best rapper in this town. Neda kama king called all these crowns. Neda kama legend, neda kama Drizzy, Weezy. Neza kanda kama Chris Brown. Neda umana naka switch your vibe. Neda kama so clean so fly. Neda kama kiss to the ladies. Wono nasema neda kama vile mto ba fight. Najua unipende la sfani bro. Wezako ni shama nyumbani though. Ukini onaga suna pata home. And a bidu tembe na panado. Ana, ana, hanado. We coming for you, panya road. Domana tulikukata kwa sababu when it's stupid. Utafika ila unikuti.
Never, never, never.
Utaniona ila unigusi.
No, no, no.
Wakipima ga wanaka, tukipima ga wanaja. Kwa sababu one is stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wanaka, tukipima ga wanaja. Kwa sababu one is stupid.
Kwa sababu how ni stupid.
Stupid.
Out with the old man, I'm back on my new shit. Mina lindo na mungu shetani ya ni gusi. Gusi. Marafiki sitaki juwengi ni kupe. Kona ideas tu mob sana. Na nkesi kitu kwe boring, then pia minda imbia tu hosana. Pia mineza waibia madobana. Mechoka kusaidia mabrokama. Asan pia punda mateke, sisoni kama nda ingia noko kana. Press like a piss on a record. And I don't gotta use no effort. Lunya. Kuna uwezekano ama nige tu afunge maleso. Buddha, if I wanna bring it, be a shua ni ya leo siya kesho. Judas, mena fanifani okinifunza venye nda manuva ghetto. I'm a clapbacking, nobody told you ati opinion nyako ina mata. Comparison muna make ni bonoko, mini kisha piga tapo na ngada. Paparazi ina paradila mingi, beta ukulie vako masmata. Toka siku gani, mumeona wakilinga nisha paso na passat. Lune kama vipi brother, mbona vijano mejana gas mingi. Kila trap nuchona ina mana, bijeneras kupate na makolabo lakini ina pass mingi. Sima nika wengi miu wana trustingi. Only know how to keep it fancy actingy. I don't give a fuck if you think in a cast NG. So I'm kubali mwari, I just bring it. So I be rapping, it's ruthless, snapping the booth and master the new dress cap. And it's useless, laugh as I do this, gas in this blueprint. That's what I use when I blast on these new kids. Or what really happened to you, kid? Grim stay valley, was the lucid. Oh snap, is it dumb, is it stupid, stupid? Think they had enough, man, deuces.